ZWAP.com.
Smoking every day, hoping I will die sober. Wallet ya shiba na na get much older. Dunia haina mwenyewe so kata woga. All ass kisses, don't play this song straight up. Success highway overnight. Ndoto nilo nayo kubwa but I'm sure haiko oversize. Ingawa huu ni mziki wa kidunia, hata uyo shetani asingeweza rap hivi on God. Ndoto yangu kubwa kabla kutamani nyumba na magari, nilitamani kuiona mbingu. Mungu akanibariki vingi zaidi ya nyumba na magari, na akafanya nikiwa duniani nikaiona mbingu. Safina ikirudi mara pili, sijui kama tanta pata nafasi. Wenye nafasi wamejaa binafsi, binafsi wanangu nitawakumbusha kila asubuhi. Wasitumie pesa kutafuta vitu ambavyo pesa inunui. Iwe nomo tu kusema pana. Then of course tunaingia sana sara kwa kukwepa lawama. Tena mostly kwa kufurahisha wana. So ukiona sijawahi kukuimpress, don't play this song. Cost must be. Kila nilichokosa shule na kipata kwenye kila conversation na pi. Nikihema juu ya beat ni hit. Ukali wangu upo kwenye ngoma zangu ambazo zizingati. Faraja kwenye vilio, misitaji kwa maruf na itaji tu dunia nzima inipe sikio. So kisi mfoya na tafuta star social media walo sipoteze MB. Nantapiga billion streams muda mbao wote mtapagao. Mkiwa busy kuwalea machawa, busy mkijuliza tu kwa nini wasania wapatani. Wakati swali linatoka kwa wanawa gawa, hamna power, mziki umechange my story. Sito saa usiku Father P ananipa deal ya over 20 mili. Kila siku mpya naongezeka kili sio mwili. Big shout out to whoever play my songs. Navyozidi kwenda juu, nazidi kuwa mpweke tu. Sometime nacheka mbele ya kamera tu, sometime wanacheka ili tu nifiche na unisibu. But only God knows what I'm going through. Drinking every day, hoping I will die sober. Iwe nomo tu kusema, staki binafsi. Wanangu nitawakumbusha kila asubuhi. Wasitumie pesa kutafuta vitu ambavyo pesa inunui.
Winning everything, I win, I win, I win. Win, I win, I win.
Who did it?